Omwami wa Ssaabasajja Kabaka owessaza Buddu Pookino Kibazinga Kalya Masaka Jude Muleke asabye abatuuze mu ssaza Buddu beerabira entalo ez'ebyobufuzi bakolere wamu okuzimba ekitundu kyabwe. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru abirina.
Pookino Jude Muleke okwogera bino asinzidde ku mbuga y'eggombolole ya Mumyuka Kalungu mu disitulikiti ye Kalungu mu nsisinkano gy'abaddemu n'abakulembeze b'Obwakabaka abali mu ggombolole eno. Era bano Pookino bamutisse olumuli lwa bukadde bw'ensimbi 5 n'emitwalo 7 ng'ensimbi zino obukadde 5 n'emitwalo 7 zivudde mu miruka egiri mu ggombolole eno. Pookino agambye nti ebyobufuzi tebisaanye kwawula yawula mu bantu ba Kabaka. Era Pookino Jude Muleke asinzidde wano najjukiza bannakalungu okugula emijoozi betabe mu bungi mu misinde egy'amazaalibwa g'empologoma egiriwo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwo ogwokuna ng'abakulembeze b'Obwakabaka mu ggombolole eno eya Mumyuka Kalungu mu kuwaayo olumuli eri Pookino begattiddwako n'abakulembeze aba gavumenti eya wakati mu kitundu kino abatali bamu.
Njagala okubakakata ezemutuwadde emiliyoni 5 n'emitwalo 7 zigenda kukola omulimu oguziweeseza. Mbasaba tugenda mu nnaku enkulu abaisiraamu tubakozesa ekisiibo. Abagenda mu nnaku enkulu mbasaba mwekuume atanaba kugula kajoozi nsaba kavule ate ogende ng'oyimba nti Mukenenya akyaliyo abaana abawala tubataase. Maliriza mbasaba ng'afukamidde mubeere kimu mwewale entalo mwagalate owenaale ngonoba weka mu nsi tejja kunyuma ensi ensi erina okuba n'ekiyimba buli fena tulyoke tunyumire tutendereze Katonda.
Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu.